Sanbonani, ngingu-Dr. Cho, kanti ngibambisene ne-GEMS, i-medical scheme ekhethwe abasebenzi bakahulumeni, ngizibophezele ukwenza umehluko ezimpilweni zeziguli zami. Angisoze ngakhohlwa ubuso bukaJohni ngelanga engangimtshela ngalo ukuthi unomdlavuza wesitho sangasese. Kwakuwusuku olunzima empilweni yakhe. Kodwa sihlangene nethimba lodokotela elingochwepheshe. Sikwazile ukubhekana nalo mdlavuza kanti namhlanje uphila ngumqemane uJohni. Ujabulela ukuntweza ngesithuthuthu sakhe sekhethelo okukudala esifuna. GEMS, intandokazi yodokotela bomndeni abaningi abazikhethela yona. Shayela kwa GEMS ku*120*4367#. Kunemigomo nemibandela.